kuri first born child cyangwa se nanone umwana w'imfura abangaba birumvikana n'abana ba mbere Adler's birth order theory cyangwa se nanone uburyo bw'uno muhanga yitwaga Alfred ubu ngubu nyine bwagarutse ku buryo abantu bitwara bitewe n'igihe bavukiye bwavuze ko abana b'imfura bahabwa umwanya munini n'igihe kinini bishoboka kurenza bari umuntu babo bwavuze ko abana b'imfura iyo bakivuka abangaba bahabwa umwanya munini cyane n'igihe kinini bishoboka buno bushakashatsi bwe bwavuze ko kuko ababyeyi babakibyara umwana wabo wa mbere ibi ngiba ari ibintu bituma bamara umwanya munini cyane kuri bano bana b'imfura ibyo ikaba ari byo bituma imfura zimara umwanya munini cyane n'ababyeyi babo cyane cyane mu gihe bakira abana ibi ngibi rero bituma ababyeyi bagerageza byinshi barimo kumva hirya no hino kuri bano bana b'imfura uzanasanga kandi bano bana basurwa cyane nawo mu miryango yabo kandi ku mpande zombi ibyo ngibyo rero muri rusange bigatuma bano bana bahabwa urukundo rwinshi mu gihe ari bato byanze bikunze kurenza bari umuntu wabo uru rukundo rwinshi bahabwa ndetse no kwitabwaho birengeje urugero bituma bagira icyitwa type A personality cyangwa se mu yandi magambo cyitwa oldest child syndrome iyingiyi ukaba wayigereranya n'imyitwarire iranga abayobozi cyangwa se abantu bafite ikintu mu nshingano gusa nanone iyo uvutse uri imfura ntuw'umwana umwe iwanyu maze nyine bikarangira iwanyu bagukurikije igitsina waba uri cyo cyose bituma ugira akantu ko kwigunga uyu muhanga avuga yuko uzabisanga mu bana bakimara gukurikirwa bakunze kenshi kugirira ishyari ry'ubwana bano bana babakurikira ugasanga nk'uyu mwana mukuru arimo aragerageza kumena ibintu arimo kwiga ibintu bishya ariko kandi akabyiga ko uko ashoboye kose kugira ngo iwabo bakomeze bamurebe gusa icyo aba yakora cyose n'imyaka y'abafite yose ntabwo yibuza yuko ababyeyi baba bafite undi muntu barimo kwitaho kandi nyine n'umwana w'imfura ibyo ngibyo atarasanzwe abibona bituma rero n'umwana wa mbere muri we ashaka ikintu cyo kumva akwiriye kwikunda agashaka kwirwanaho cyane ndetse no kwigenga abona yuko hari umuntu umutwaye ikintu yari afite ibi ngibi rero bikabya noneho iyi wawo bakomeje kubyara abandi bana ibyo ngibyo byose nibyo bitera n'umwana w'imfura gukunda akazi no gukora cyane bakaba ari ba bantu bifuza kugera kuri byinshi ndetse agakora uko ashoboye kose akabigeraho n'abantu bazi kumva no gutega amatwi akaba ari umuhanga cyane mu kwitegereza ndetse no kumenya ko umuntu runaka ari mwiza cyangwa se atari mwiza ndetse bano bana b'imfura uzasanga kenshi akunze kunegura abantu kubijyanye n'uko baba bitwara kuko ntabwo aba yumva ko umuntu yitwara ngo nk'umwana akangaka ni ka kantu ko kuba warakuze iwanyu uri mukuru abana b'imfura bahuriye kandi kukurambirwa vuba cyane ibi ngibi abahanga babihuza n'uko aba yarakuze ahabwa urukundo yitabwaho bihagije kandi yigishwa ibintu byinshi n'abantu batandukanye ibyo bimutera kugira ubwonko bubangutse nuko yarangiza agakura ashaka ko ibintu byose byihuta akanga kandi akazira ibintu byose birambirana uzasanga abana b'imfura mu bintu byose bishobora kumutinza abatarimo kumva impamvu yabyo abana b'imfura kandi bazi kujya neza mu nshingano ibingibi byo babiterwa n'uko ubwo bamaze gukurikirwa ababyeyi babo babitegaho kuba urugero rwiza ku bavandimwe babo uzasanga mu mico myinshi y'isi bavuga yuko ku mwana w'imfura yitwaye bikunze kugira uruhare kubamukurikira ibyo ngibyo rero bigatuma ukuntu umwana w'imfura abayeho ari ibintu bigira kinini bivuze ku bavandimwe be uzanasanga bigira aho bihurira no kugira umwanya uhagije bakitekerezaho cyane bakibaza ibyo bakosora kandi bano bana b'imfura bakamenya no gufata imyanzuro aba bana bavutse ari abambiri wabo nicyo kizatuma basanga mu kazi gatuma babona ubwisanzure bakigira kandi bakaba banga amategeko cyangwa se igitugu cy'abandi abana b'imfura kenshi banabita ababyeyi ba kabiri imwe mu myizerere inabita gutyo ibingibi ahanini bikaba biva kuri uno muco wabo wo kumva yuko abantu bavutse babakurikira bakwiriye ibyiza bizatuma kenshi usanga imfura zigira inshingano zikomeye ku muryango maze noneho byaba akarusho bafite amafaranga ugasanga niwe wabwirwa yuko hari ikibazo mu muryango hanyuma tugarutse kuri cya kintu cyo gukurikirwa hari abo bigiraho ingaruka maze kwiyakira bakiri bato bikanga kandi nyamara ari imfura maze uyu nguyu akazakura afite imyitwarire idafite izina uyu nguyu uzasanga utamwita umwana wo hagati utamwita bucura cyangwa se nanone ngo umwite imfura uyu aba ari wa mwana wananiwe kwakira yuko yakurikiwe ahanini akunze kubaho ubuzima burimo kwigunga akaba yarwara agahinda gakabije ndetse akanagakurana akabaho ubuzima butandukanye cyane n'abavandimwe be mbega akaba itandukaniro n'ibintu byose biranga abana b'imfura bene bano bana ahubwo kenshi banakunze gusanga batswe zino nshingano zo kuba b'imfura ahubwo ugasanga nk'abana babakurikira niwe ari muri zino nshingano ababyeyi rero bagirwa inama yo gukomeza gukunda abana na nyuma yo kubakurikiza ndetse byanashoboka bagafata umwanya wo gusohoka n'umwana wabo wa mbere wenyine kuko umuntu yabangana kose nyuma yo kugira umwaka w'amavuko aba abasha kubona yuko atagikunzwe nka mbere ibyo bikaba atari ibintu byiza kuri uno mwana w'imfura uba yarakuze ahabwa byose maze nyuma y'igihe byose nanone akaza kubyamburwa